Kwaje my brother?
Karenaro Republic boy.
Uko fresh darasa?
CMG for life.
Na talk to me my man.
Asena bidi uje kipande hichi my brother. Uta enjoy sana. I wanna show you a great time my brother.
Say no more man. Nadondoka. Nadondoka.
Salam, tu Kamage, kamage Mr. T, ta 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 cha de.
Hey, I'm looking for my money, money, where you are? Sijalala nyumbani, money, on my mind. Nakatiza mtani, money, where you are? Where you are, where you are? Hey. Bro, safi, low, kati, nywele, si wakili. Feature white, situ, napinduka mtawapili. Kahawa ndo na kakitako na subiri. Taka na fasu kitaka power inuka go and get it. Taka mgongo pati labda nkupakate ka. Shazo ya kupanda watu kama majukwa. It doesn't matter where you from, doesn't matter who you are. Kubari katao bao ndiki kwa mka. Na kuambia wewe kama jail voni ambia mimi. Lazima machozi jasho na damu mwilini. Siwamini otakuambia hawezi kuwini. Ngomba masikini nini nini wezi kutoka chini.
Sio size yao. Sisi so size yao. Sio size yao. Wamesha jua sisi so size yao. Sio size yao. Sio size yao. Sio size yao. Wamesha jua sisi so size yao.
Kuzaliwa ngare naro tu yenyewe baro. Mekuzwa na ugali kachumbari masaro. Natoka mtani dirisha pembeni taro. Mafeke chendo amefanya kaito janjaro.
Weka distance.
Mina we watu fanani.
Sifanye mistake.
Mina we watu juwani.
It doesn't make sense.
Hainingi kichwani.
Why you hate me?
Taka ni feli ndiani. I'm a bad man toka dogo dogo. Sekunde mtu sekunde mbogo bogo. Kufika hapa so kazi ndogo drogo. Chaka kwa chaka baka kwa fogo fogo.
Sio size yao. Sisi so size yao. Sio size yao. Wamesha jua sisi so size yao. Sio size yao. Sio size yao. Sio size yao. Wamesha jua sisi so size yao.
Najua nimetoka wapi. I've been struggling for my life. If I never take chances, nothing gonna change in all my life. Najua nimetoka wapi. I've been struggling for my life. If I never take chances, nothing gonna change in all my life.
Classic music.